radio mwumva ni radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi cy'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro Gasaro Kaburaga umwihariko wa muri Sanga ikiganiro mutegurirwa kandi ngezweho nange Venuste Nshimiyimana. Ikiganiro cy'uyu munsi ndagiharira hanini abana bakuze bupfubyi bafite umubyeyi umwe cyangwa se batagira ipfuna ruguru ariko bafite urukundo ruhebuje.
Papa nkunda, gukunda ntarigeze nkubona, usibye gukumva no kwibona ku isura barambura ngo nsahawe pe.
Mama ntigeze ambwira ko hari abavandimwe bapfuka bari bo wenda gutabashaka, ntigeze ambwira umuryango washatse mu bindi nta hantu hamwe, ntigeze ambwira
murumva inkuru y'umugabo umaze imyaka 25 ashaka umugore we n'abana be bane.
Tuhunga mu minsi itatu abantu bambwiye ko ari inyuma bamubonye n'abana yegereza inyuma. Ubwo nari nagize amahirwe naruko yakana k'agahungu bitatu kitwa Tuyisenge.
Kandi Rachel we yarabyaye ntiyarira kandi umufite umwana aramuzi. Nk'uko mumaze kumenyera turasangira ibyishimo by'agasaro kabonetse.
Niba umuntu tuvuranye imyaka 27 jyewe kuva jenoside yaba ivona twazi itarabona keretse abantu babanye mbere y'uko abura.
Mu kiganiro cyo ku cyumweru gishize nababwiye inkuru y'umunyarwandakazi Yvonne ufite se ushakisha abavandimwe be bamaze imyaka 25 batandukanye nyishijeho kugira ngo mwongere muyumve. Dutumikire ufite se Yvonne ari i Kinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, yari afite imyaka 13 mu mwaka w'igihumbi 1994 yavukiye mu cyahoze ari Komini Butamwa. Ise akitwa Musa Ngamana Camille, nyina akitwa Mukamparirwa Cecilia. Yanditse agira ati twari dusigaye turi abana batatu njyewe n'abasaza banjye babiri Kanyangira Emile na Iyakaremye Etienne. Ati twageze kuri Goma turaburana sinza amakuru yabo nabo baza yanjye. Yvonne ufite se wibagiwe ikinyarwanda yatwandikiye mu Gifaransa ndetse n'umukobwa we waduhamagaye nta kinyarwanda avuga igifaransa gusa n'izindi ndimi zo muri Congo nk'iringara ndetse n'igiswayire. Ufite se Yvonne yakomeje agira ati ndatekereza ko marume ngwabije akibuka irindi zina n'abana be Muvunyi na Mpayimana bashobora kuba bakiriho kuko batahunze. Akavuga ko nyirasenge Ntarame Therese n'umukobwa we Faida nabo bashobora kuba bakiriho. Ikindi avuga cyafasha abumva ijwi rya Amerika kumufasha kubona umuryango we nuko mubyara wa nyina uwo yitaga Oncle Gabriel ngo yari umujyanama muri komini y'umujyi wa Kigali. Yibuka ko bari batuye ku Kimisagara muri selile ya Muganza. Aho ku Kimisagara kandi ni naho Musengamana Camille ise wa Yvonne ufite se yari afite boutique kandi ngo yarazwi cyane. Yarangiza asaba wakumvira itangazo wese kumufasha kubona umuryango we mu Rwanda no hanze, cyane cyane arashaka abasaza be Kanyangira Emile na Iyakaremye Etienne. Ibyo ryari itangazo rya Yvonne ufite se uri muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo.
Agasaro kaburaga kabonetse.
Nyuma y'amasaha 28 itangazo ritambutse uwitwa Sami Nshimyumuremyi utuye i Kigali Igacuriro yaranyandikiye yarambwiye ati twumvise itangazo ry'umukobwa witwa ufite se Yvonne ushakisha umuryango we yabuze. Ati umukobwa ni mushiki wanjye.
Yari yarangisha abantu babiri abo bita Etienne n'uwo nguwo musaza we mukuru bita Kanyangira Emile. Itangazo nararyumvise hanyuma n'abandi bavandimwe barabyumvise. Cyangwa dushaka nimero yawe rero kugira tubikumenyeshe yuko uwo muvandimwe ari uwacu. Yabuze muri kiriya gihe cyo kihunga muri 1996.
naramuhamagaye turaganira hampa amakuru ahagije nyashyira hamwe nawe nari mfite cyane cyane ko amazina y'abagize umuryango nari nyafite kandi ntari nayatangaje yose mitambona ku muryango wa Yvonne ufite se wabonetse nkuko mwabyumvise hashize imyaka 25 ufite se Yvonne atandukanye n'abasaza be Emile Kanyangira Etienne Yakaremye na Saminshi Nyumuremyi bakiriye gute amakuru ya mushiki wabo duhere kuri Kanyangira
yaraneje cyane 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 ko namushakishije imyaka yose kuva 96 kugeza ubu abazaruzi mukuru we hanyuma nyamenya nkomeje binejeje cyane n'umuryango
wari umaze imyaka 25 umushakisha
yego
ndagira ngo umbwire muri makeya ukuntu mwatandukanye ntabwo yashoboye kumbwira neza uko mwatandukanye yavuze gusa ko mwatandukaniye kuri goma mwatandukanye mu
twatandukanye mu gihe cyo gucyura impunzi ziva muri Kongo zigaruka mu Rwanda acukwe nanjye acukwanjye duturana gutyo
ariko se Etienne we mwabikumye murakomeza muragumana mu bugarukana mu Rwanda
Etienne twaragumanye
ubu se mugiye gukora iki ko mumenya amakuru ya mushiki wanyu araho ameze neza muzamuzana mu Rwanda muzajya kumusura azakurikira nk'iki
ubicakurikiraho ku ruhande rwacu n'umuntu n'abavandimwe be buri kimwe kibazo cyo kuba twajya kumureba yitwaya mwaduha aderese ze twagikora kubera ko twatumye kumureba
aderese ze ndazibaha mu kanya nikibangiza kino kiganiro urakoze cyane niba uri kumwe na Etienne Yakaremye aramukunda cyane ahora mumbaza nagira ngo umumpe mubaze nawe uko merewe
reka mubashe halo
oui Yakaremye Etienne urakomeye
ndakomeye cyane
uri ku ijwi ry'Amerika na Venuste Nshimimana mu kiganiro agasaro kaburaga agasaro ukanyu Yvonne ufite se karabonetse niko kabashatse ariko namye ko namwe mwagashatse kuba Yvonne ufite se mushoboye kumenya amakuru ye nyuma y'imyaka 25 mutandukanye umeze ute
yewe ayo makuru yamenya nshimishije cyane kuko n'ubundi nakundaga gushyira kuri radio ijwi ry'Amerika ngo numve yuko agasaro kacu kaba kakiriho kuko naramye na Emile bajya gutanga amatangazo icyo gihe njye nari nkiri umwana ariko baza kuvuga ko atigeze aboneka kuko n'amatangazo ya mbere yaciye ku ijwi ry'Amerika ariko ubu ngubu kuko abonetse ni ibyishimo byinshi cyane ndanezerewe cyane kuba numvise ko akiriho mbese ikintu kigiye kukugeraho ni ugukora ibishoboka byo kutugaruka ukuntu twamugeraho cyangwa nakatugeraho
urakoze cyane ya Kademye Etienne mbibwira yuko muri kumwe na Rusimbi ni mukuru wanyu ni nawe waduhamagaye bwa mbere atubwira ati mushiki wanjye nabyumvise yaturangishije ku ijwi ry'Amerika nagira ngo niba uri kumwe nawe umumpe gato urakoze cyane bakwitaga kera Rusimbi ni wowe wahamagaye ijwi ry'Amerika uvuga uti mushiki wacu twamwumvise rwose umpamagare nkubwire umaze kumva yuko Yvonne abashakisha wabyakiriye ute
ubundi byishimo hari ukuntu tutabasha kubipima niyo ugize umwana watunze amashuri urabinezererwa umwana wakoze ubukwe urabinezererwa ariko iyo ufite nk'umuntu utatekerezaga yuko yaba akiriho urumva imyaka 25 irangiye ni myinshi cyane 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 ko njye rero muri icyo gihe kiriya gihe cy'intambara yo mu Rwanda ntabwo nabashije kugendana nabo urumva ba Emile bo bari bari kumwe na Yvonne we na Etienne n'umukecuru ataraza ubwo nanjye nta nubwo bari bazi ko ndiho twongeye kubonana nyuma ya Jenoside muri 1997 Yvonne rero arabura kugeza n'uyu munsi mbese twari twararekeye kuko naramaho agendeye bahise tuvuga tuti turarirukanse natwe twagerageje gusohoka byose twaramubuze niba ariho Imana ishimwe tuzamubona ariko ku myaka 25 gutekereza ko umuntu yaba ariho ntabwo biba byoroshye kuruhande rwanje simbifata nk'ibyishimo birenze icyo wakwita ibyishimo kumva umuntu wawe watekerezaga ko yaba atakibaho ukumva baravuze bavuze izina rye kandi urarizi bavuze ababyeyi be urabazi ari kurangisha abavandimwe be yari ari kumwe nabo niba bagihari birakureba ukumva ntabwo ibyo ntabwo ari ibyishimo ntabwo ibintu birenze ibyishimo tutazi ibyo ari byo
munyemerere ari wowe Samiyari na Etienne na Kanyangira mwese nifatanye namwe mu byishimo byo kubona mushiki wanyu kandi nongere mbashimire ko mudahwema kumva ijwi rya Amerika mugira amahoro
murakoze cyane
maze kuvugana n'abavandimwe be nahamagaye Yvonne ufite se mubwira ko abo yashakaga bari mu Rwanda yabanje kutabyemera ambaza kenshi niba Etienne yakaremye akiriho mubwira ko araho ari amahoro ndetse mwoherereza n'amafoto ambaza amakuru yatantiwe ntimubwira ko hashize amezi abiri yitabye Imana ariko ko atahumye kumushakisha ufite se Yvonne n'andi magambo yari afite uretse ayo gushimira Imana
igishaka kubwira umusaza wanjye ni uko nishimiye cyane kongera kubumva binyuze kuri mwebwe abanyamakuru rwose ndanezerewe ndishimye byimazeyo ndashimira Imana kubera impuhwe n'urukundo byayo kubera imyaka myinshi ishize ndifuza kubabwira ko ndi umubyeyi nifuza kubabona nicyo nshaka kubabwira rwose mfite ibyishimo byinshi ndifuza kubabona ntahobera niba hari ishimwe naharage yanyu mpaye icyubahiro Imana kandi ndayisaba ko mwihere ihere umugisha radiyo yanyu kandi ihere umugisha we wakoze ibishoboka byose kugira ngo imbonere umuryango ndasaba Imana ko ibahundagazagaho imigisha n'inema yisesuye ibyo nshaka kuvuga kuri radiyo yanyu Imana ibahe imigisha itagabanyije ibahe kurama ndifuza kandi kubifashisha kugira ngo nshimire cyane Shantina Jeanne wamfashije guhura nawe rwose ndabashimira ibyo mwakoze byose mushimirwe
mukomeje kumva ijwi ry'Amerika ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga Solange mu Kashaka utuye mu mujyi wa Lyon mu Bufaransa uzwi mu Rwanda ku izina ry'akabyiniriro rya Kidama mu mwaka w'1994 yari atuye ku Kicukiro Centre arashaka barumunabi
abavandimwe ndangisha bitwa Shaka Gilbert Mutamuriza Claudette Umutesi Angelique na Niwe Philibert.
None se abo bavandimwe bawe bose uko ari bane mwatandukaniye hiryari?
Twatandukaniye muri 1996 i Bukavu.
Byagenze gute kugira ngo mutandukane?
Barasaga ku musozi tuzamuka ku musozi duhunga. Donko barasa mu i Bukavu mu mujyi noneho twese duhunga twese. Noneho twe njyewe na papa na mama abasirikare baraduhagarika noneho barumuna banjye bo bahita bakomeza bajya mu bandi bacaho barakomeza bakomezanya n'umutante wanjye twari turi kumwe nawe witwa Mukankusi Eugenia barakomeza baragenda noneho twebwe abasirikare baduhagarika aho ngaho ubwo duhita dutandukanira aho ngaho ntitwakongera kubonana
hanyuma abo basirikare babahagaritse babajyanye he babajyanye mu Rwanda babajyanye he
babanjije kutujyana mu kigo cy'imfubyi cyari kiraho ku musozi hejuru abariho baducumbikira n'abandi bagore benshi n'abana bandi bose bari baraho hanyuma tugeze tumaze nk'amezi abiri kwezi tuba dusubiza mu Rwanda.
Kuva icyo gihe nta gakuru wongeye kumenya ka barumuna bawe na basaza bawe?
Nta gakuru nongeye kumenya. Twebwe twaratangiye tujya mu Rwanda ariko muri 1998 sinibuka neza. Hari umwana watashye avuye muri Congo yitwa Alice atubwira ko yababonye mu isoko imafisi niko bakuru konyine turi.
Ni ukuvuga yuko bavuye i Bukavu za Kadutu na za Bagira muri 1996 nyuma y'imyaka ibiri bakaba bageze mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo i Masisi.
Yego.
Ubu se uguhaye ayo makuru yigeze aguha makuru yuri ya mutante wawe Mukankusi Eugenia?
Oya, yatubwiye ko bari bari kumwe bose ko yababonye mu isoko nibyo byonyine yatubwiye.
Ni ukuvuga barumuna bawe na basaza bawe na tante wanyu uko ari batanu bari bakiri kumwe?
Bari bari kumwe n'abana babiri ba tante, utwana tubiri duto, kamwe kitwaga Bebe n'akandi kitwaga Piero.
Hanyuma kuva icyo gihe muri 1998 kugeza ubu nta kandi gakuru?
Nta kandi gakuru.
None niba bakumva wababwira iki? Ufite umuntu utumwe niba ari icyo ushaka kubabwira?
Nababwira ko mama ari mu Rwanda ameze neza ari aho ko mperutse kubura papa yitabye Imana
ihangane
ariko ko mama ari aho ari mu Rwanda ameze neza ko bashatse ukuntu bataha nta kibazo ko ari mu Rwanda bategereje cyangwa se ukuntu ngiye bangiraho bakampamagara kuri nimero yanjye hano mu Bufaransa nkareba uko nabigenza.
Mukashaka Solange, ndagushimiye cyane kuba wizeye Ijwi ry'Amerika. Ukomere, ukomeze, usenge Imana nigufasha, abavandimwe bawe uzababona.
Murakoze cyane, Imana ibarinde.
Agasaro Kaburaga.
Nk'uko bigaragarira mu ibarura rusange ry'abaturage ryabaye mu Rwanda mu mwaka wa 2022, umwana umwe kuri batatu yabaga yarapfushije umwe mu babyeyi mu mijyi. Abana bari mu kigero cy'ibice 63 n'ibice 4 nibo bari bafite ababyeyi bombi. Iryo barura kandi rikagaragaza ko akenshi ari ababyeyi b'abagabo babaga baraburiwe irengero. Mu karere ka Rwamagana, mu kagari ka Bihembe, umudugudu wa Butare mu ntara y'Uburasirazuba, hahoze ari komini Bicumbi, hari umwana wakuze bamubwira kwa asa na se ariko ataramubona. Uwo mwana nkomojeho yitwa uri mu benshi Benjamin.
Navutse mu mwaka w'1993 mvuka ku babyeyi bombi. Mu mama yitwa Mukandori Didasiene, papa kitwa Zembayire Pascal. None akaba yari izina yitwaga ngo Akorimari, iwabo bari bamuziho. Yakomotse ngo ahantu bitaga mu karere ka Gicumbi ubungubu, hahoze ngo ari muri komine Kivuye Ferire Gatengerane, numva ngo ni mu karere ka Gicumbi, ntabwo njye mpazi. None mu ntambara ya 93 nyine yaje gupfa gasa aho mama yavukaga, aho kuzeri muri Gasabo ubungubu, ariko muri aho zari muri Gikoro, yitwaga muri Gikoro. Ahura na mama kuno mukobwa ahura n'umuhungu nyine barabana. Ubu bari batuye ahantu hitwa kugako agakomeye ateganye ngo namwurire, ubu ni muri Rwamagana. Baravana nawe intambara iteye, bahungira aho ngaho hahoze ari muri aho ngaho i Rwamagana nyine, muri Rwamagana ariko hajya gushyira Karenge. Barahunga bagenda bakambika ahantu nyine baho bwije, bakajyaho turi kumwe njyewe ndi uruhinja, mama na papa bari kumwe. Noneho bageze ahantu hitwa mu Rusagara ku musaza witwa Nzabaheru. Noneho intambara icishije make, papa abwira mama ngo agiye gusubira ku isambu mu karere ka Gicumbi nyine, iwabo ukavukire. Ahubwo nabona bimeze neza azaza mutware, njyewe na mama nyine ngo dutware. noneho mama aravuga ati nta kibazo tugiye na kandi uzagira urugendo rwiza. Papa agenda ubwo sinigeze mumenya, ntabwo ndamubona kuva ubwo. Noneho papa mu kugenda mama arategereza intambara icisha make, arategereza araheba ntiyongera kugaruka. Noneho mama naramubaje ndetse papa yitwa nde, ninde ko nawe mbona? Mama arambwira ati papa wawe ambwira amazina yuko yitwaga, witwaga Hakurimari, niryo zina bari bamuzi abantu benshi. Witwaga Hakurimari nabo bafite iryo zina kuko nibyo bakwishyura bakamaze se papa yitwa abura uko mvuga. Avuga ati rero bantumye amazina ya papa, arambwa ati uzabubwe ko yitwa Hakurimari, noneho witwaga Zembaire Pascal ariko azwi ku izina rya Hakurimari. Ndagenda ndabitanga abo ku ishuri, noneho ndamubaza nti noneho nyumva agasaro kaburaga, mbaza mama ndabwira rero hari agasaro kavuga ku ijwi rya Amerika nawe ngo ajya kumva, ndavuga nti njyewe nkajya ndasaba ubufasha mbivuge byose wambwira. Mama arambwira ati tuzavuga ibi bikurikira, nagiye mbyandika ku rupapuro. Papa wawe yitwaga Zembaire uzwi ku izina rya Hakurimari. Papa wiwe ngo yitwaga Begurire, papa wa ubwo ni sogokuru. None aho bari batuye ngo muri Kivuye. Ferire Gatengerane. Papa yavutse mu mwaka w'1964. Ati yavanaga na mama Mukandori Delasiene. Mama yavutse w'1963. Papa Rihura bari batuye ahahoze ngo ari ku gakomeye hateganye na Mwurire. Abo bari baturanye mu mayibuka we na papa bajyaga bari inshuti zabo. Harimo uwitwa Nyirakamonyo n'umuhungu we witwaga Harurimana, bajyaga gusengera nka ku rusengero rwayoborwaga na Hambara yari pasiteri nyine. N'undi witwaga Tiyoni. Mama arambwira ati nibyo atuvuze gutyo papa bakaba akiriho atashobora kumenya uwo mwirondoro agahita yibuka umwana wiwe yasize. Ndavuga nti se papa amavu n'amavuko yuko yabaye iwabo ni gute? Arambwira ati papa wawe yajyaga ambwira ko yakuriye mu kigo cy'imfubyi. Papa wenyine ngo yagiye kumuresha mu kigo cy'imfubyi avaje kubura mama wiwe. Noneho ngo kugira iryo zina ngo Hakurimari rize ngo papa we kugira ngo hari ukuntu ngo ujyana nk'umuntu ahantu ugatanga ishimwe kugira bagufatire umwana neza, agatanga amafaranga kugira baze kumwitira ku mwana neza. Ano ngo umwana amaze gukura atashye, papa we ngo ahita amwita ati sha Hakurimari, izina rimufata gutyo. Noneho muri karitsingo bari bamuzi ku izina rya Hakurimari.
Hari uvuga ko mu ntambara bagendaga bahunga bakarara Rubunda, hanyuma bakaza gutandukana iyo ntambara icishije makeya, hari mu wuhe mwaka uko bakubwiye?
Hari mu 1994.
Nk'umwana wakuze ujya ku ishuri bakakubaza papa wawe ntumubone ntumumenye ntumenye n'amazina ye, uyu munsi ufite imyaka 28 uravuga uti ndashaka kumenya byibuze uko asa, fata uyu munota hano ku ijwi rya Amerika umubwire ijambo rikuri ku mutima nk'umwana, niba kumva urimubwire.
Nuko rwose murakoze papa nkunda, ngukunda ntarigeze nkubona usibye kukumva no kwibona ku isura, barambwira ngo nsa nkawe se, ariko ni ukuri ndabamutse nkubonye byanshimisha kurenza uko ubitekereza. Sinzi ikibazo wagize, wagize usize isezerano ko uzagaruka kutureba, niba bitarakugendekeye neza cyangwa waragize ibindi bintu bituma utagaruka inyuma, ndakumenyesha ko ndiho narakuze, ubu ndi umupapa nk'uko nawe wabaye umupapa, mfite umwana n'umudamu. Ariko mu buzima bwanjye sinigeze mvuga ngo izina papa, nshengurwa no kumva umwana ahamagara papa ntarabashije njyewe kurihamagara, anezezwa n'uko ndi papa pe, ariko nasubiza amaso inyuma ko ntigeze mvuga papa, umva binteye agahinda. Ndamutse nkubonye nzakwita papa umunsi nzakubona, nzakwita umubyeyi umunsi nzakubona, ndagutegereje kandi mfite icyizere ko nzakubona. Nagerageje kuza i Kigali ngira ngo wenda niho mpuzamahanga mu Rwanda kugira ngo nzakubona, ariko Kigali nasanze ari Kigali ngari sinabasha kukubona. Ariko aho uri hose iyi radiyo yumva na bose ku isi hose, uzanyumva uzamenye ko ngutegereje. Na mama ariho ajya kumbwira akunyibutsa akambwira ati turasa, nanjye nkagira icyizere nakwibona isura nkabona ndi wowe ndi n'umwana wawe. ndagukunda nzakubona nangire mvuge papa imyaka 28 sindiye vuga ijambo papa ariko mfashije ukabonye imva wazamenye ko ngukunda kandi hiye murakoze rwose
urakoze cyane Benjamin uri mu benshi kuba wizeye ijwi rya Amerika n'ibintu bidukora ku mutima ngaho ukomere kandi ukomeze wizere
bizeye rwose hari n'abantu nagira nshimire wa mugabo rwose mfashije nawe ndagushimiye hari abantu nagira nshimire babimfashije
bikore
ndashimira umugabo bita abanzu baze amani ndamushimira pe ni umunyamakuru mugenzi wakora kuri radiyo imwe mu Rwanda kanongera nkashimira umunyamakuru wanyu Eric Bagiruwe ndamushimiye ahari hose yarakoze nawe ndagushimiye numba uzi mu Rwanda waza mu Rwanda uzaze rwose tuguhobere iki cyorezo nikigabanyuka tuguhobere tugushimire abanyarwanda twese turagukunda
urakoze
ndagukunda ndagukunda isi yose byombe murakoze
urakoze nawe uri mu benshi ngaho rero umunsi mwiza
murakoze cyane
Agasaro Kaburaga
undi mwana ushakisha se ni Sharon niyo nkuru atuye mu karere ka Bugesera umurenge wa Gashora akagari ka Ramiro aheruka kubona papa we hashize imyaka 12 nawe aramushaka kugira ngo baganire agire icyo amubwira nk'umwana uganira na se amwereka urukundo amwereka buzukuru Sharon niyo nkuru ati dore impamvu nahamagaye ijwi rya Amerika
impamvu nahamagaye ijwi rya Amerika numvise nuvuga ko nafasha umuntu kubona uwo baburanye nkanjye mu myaka mfite imyaka 20 hafi 25 kuko nari ntabwo nyizi ngo ningaye kuko niko bambwira abandi bandira icyanteye rero guhamagara ni ukumenyesha ngashobora niba papa wanjye akiriho yaba akiriho tukabonana ya
papa wawe
bambwira ko papa wanjye yitwa Kamaramaka Asmani
Asmani
Asmani Kamaramaka urumva ntabwo mfite imyaka myinshi hari igihe tugeze kubonana 2009 nari nkirangiza primary nibwo duherukana
mwahuriye he
twahuriye I Kigali Nyabugogo bari bampaye contact zituma ngenda nkamubona uwanze yambwiye ko anzi neza ntabwo nabiganinye turahura koko aramenya andaniwe mu rugo ntabwo byakunze ko mbana nawe uri mu rugo nta n'ibyo imeze bindi byashize kugira kubaho nabiberwaga kuva icyo gihe kugeza ubu ngubu ntabwo ninongera kumucegera namenya ngo ariwe cyane ariho gusa numvaga bambwira ko ab'i Burundi ubundi nkumva barambwira ngo ari mu Rwanda bakambwira ko yashatse undi mugore gusa ntabwo nakubwira ngo amakuru ni ayahe gusa icyo nifuza niba papa akiriho nambabarire tubonane kandi nifuza niba yarabyaye abandi bana ko nabona abavandimwe banjye kuko ndashaka kubamenya
icyo gihe muhura birumvikana wari ukiri umwana mutoya urangije amashuri abanza ufite hafi imyaka 11 cyangwa se 12 waba wibuka aho yakujyanye yari atuye ahariho waba uhibuka
icyo gihe yajyanye ku gisozi ahantu nibuka ni ku rusengero rwa DPR twasengeye umunsi wa mbere ku Kagugu ku rusengero rwabo rwa DPR gusa mu rugo ntago nahibuka abantu Kigali yarahindutse ntago nahibuka ikindi nibuka ni uko mu rugo yari afite umusitamu umwana witwa Didi igihe yari amutaga cyane yitwaga Didi yari mu rukuru mukuru cyane n'umukobwa w'inda gushaka muri icyo gihe tukibuka ko hari hari akadodo gatoya k'umuhungu bambwiraga ko ari gasaza kanjye kitwaga Mucyo Jonata ariko nkumva ko abandi ba uwo mumama mukadata yambwiraga ko papa wanjye yari afite abandi bana abo bana rero ntabwo mbazi
none se wowe uwo mubyeyi wundi wakureze ni nde
iminota yaba mikeya ukuntu nagiye nderwa wa muntu kereka tutari kuri telefone tukaganira nakuze mbona mbana na mama wacu igihe ngiye gukora ekzita muri primeri nibwo namenye ko atari mama wanjye ubu wanderaga na mama wanjye ndetse ndamubona ariko bikeraho yajyaga aza kunsura nkabona ni umuzungu uje kudusura mu rugo ariko nyuma nza kumenya ko ari mama wanjye
kuva muri 2009 ubu hashize imyaka 12 ntabwo wongeye kumenya amakuru ya papa wawe kamarampaka Hafimana
ntabwo nigeze nongera kuyamenya kuko sinigeze nongera kuko mama ntigeze ambwira ko hari abavandimwe ba papa baribo wenda ngo ndabashaka ntigeze ambwira umuryango yashatsemo ntigeze nta hantu hamwe nigeze ambwira mvuka urumva ni ibintu biba biteye ukundi sinigeze menya andi makuru ye gusa rimwe nubwo najyaga numva 2013 nibwo mama yajyaga ambwira ngo papa wanjye yasubiye i Burundi nanihaba nta kindi nzi kirenze kuri ibyo
niba kumva muri kano kanya ninakubwiye yuko nguha igihe gikwiye reka nkurekere kubera ko ufite inkuru ikwiye kumva mu munota usigaye papa wawe niba kumva mubwire icyo ushaka kumubwira
namubwira kuko niba akiriho nihutire kuko kunshaka cyangwa nanjye ambabarire anyigaragarize abo bavandimwe banjye mfite nabo mbamenye umuryango wanjye wongere ube umuryango kuko mfite byinshi nshaka kumubaza
wigeze umenya uwakwise izina
ntabwo nzi amateka yabyo kuko nakuze nitwa niyo Adige mu myaka yanjye 14 niko nabaye umukizwa ndakizwa ndigira ndabatizwa abambatije banyita Sharon ntabwo rero nakubwira ngo niyo nkuru byaturutse kuri nde nakubwira ngo Adige byanyinde wari yise icyo nzi cyo ni uko Sharon ndabyise naho ndabatirijwe
nongere ngushimire Sharon niyo nkuru kuba wizeye ijwi ry'Amerika ikiganiro Agasaro Kaburaga
shaka gasaro kawe uzakabona shaka gasaro kawe uzakabona wicike intege shaka gasaro kawe uzakabona shaka gasaro kawe
sinabisubiramo birengeje ariko abana nk'abo batazwi batarabona ba se ni benshi mu Rwanda muri ibi bihe hano ku ijwi ry'Amerika Agasaro Kaburaga twakira abantu b'ingeri zose batugana bashaka ubufasha bubavana mu gahinda n'ubwigunge mu gihe uri mu benshi Benjamin na Niyonkuru Sharon bashaka bakwita papa hari undi munyarwanda umubyeyi wabuze abana be bane abagonana na nyina babyara dore hashize imyaka 25 kuva icyo gihe yanze gushaka undi mugore arizera kuzababona bantigiye Apollinaire uzwi cyane ku izina rya Mandevu akaba atuye mu nkambi ya Kintele muri Congo Brazzaville yitabaje Agasaro Kaburaga
narabishatse rwose ndakumva cyane nkunda kugakurikira mu gitondo cyane cyane nkunda kugukurikira aravuze ni rwose wa mpango tuvugane munshakishirije umudamu wanjye n'abana naburanye n'umugore turatubyaranye turatubitaga abana bane urebye abandi bari baritabye imana hari izagoma noneho turana aburana n'abahungu batatu n'umukobwa umwe baburana itebero aho bita Warikare
umugore wawe yitwaga nde
yitwa Muhawe n'Imana Venancia saki akaba yitwa Nyirabibi Paul nyina akitwa Nyiraburo Mariana bavuka muri komine Tumba prefecture ya Byumba segiteri Rukore serire ndayibagiye serire ubwo rero yaburanye n'abana batatu banabana bane bahungu batatu n'umukobwa umwe.
Bo bitwa nde?
Yitwaga Uwingabire umukobwa.
Naho abahungu?
Umuhungu yitwaga Ntirushwa umwe. Noneho akaza witwaga Dufatanye, akaza n'uwitwa Shumbusho.
Ubwo hari byari mutandukana
muri 1996 kwezi kwa 12.
Kuva icyo gihe muri Walikade nta kandi gakuru, nta kandi kanunu wongeye kumenya ku muryango wawe?
Nta kanunu nongeye kumenya, njye ubwo narakomeje urugendo na mfite imbaraga rwose. Nari mfite imbaraga, narakomeje ngera muri Santara Afurika, hafi ya Chad, niho badushyizeho, niho badushyireho inkambi. Noneho mpava njyewe bambwiye ngo hari abantu baba Kinshasa bari muza mu makambi, ndagenda nshakirayo bitazabusenga ndamubura n'abana. Ngira Kinshasa nkomeza, bambwira ko hari abandi handi, nanone hari impunzi mu gace ka za Rumbashi, ndagenda njyayo ndamuheba. Ndabaheba ndagaruka, ubwo barambwira bati none muri Congo Brazzaville ahantu bita Ikintere. Nuko nubwo kubera ko ndi umushoferi nageraga ahantu natera ikiraka, ubwo nkabona urugendo rwo gukomeza, udufaranga two gukomeza, ndageze Ikintere ndashakisha ndamubura. Ubwo ndaheba, noneho nza kuvugana na papa mu Rwanda, mvuganye nawe abambwira ko nta batigeze bambongera kubabona, abaheruka tukiri mu makambi i Kayindi. Ubwo ndaza none ijwi rya Amerika barahagaze, mbura ukundi kuntu mbigenza, nkomeza kujya nshakisha inshuti mpamagara. None bigeze aho intambara zo mu mashyamba hariya zikomeza kuba, wemeye ko tuvugana kugira ngo azanshakire mu gihe gitoya nkamubura. No kugera n'ubu mbese ntabwo namenya akarere aho baherereye. Ubwo ni umugore n'abana bane gusa. Tuhunga mu minsi itatu abantu bambwiye ko ari inyuma bamubonye n'abana. Ntegereza inyuma, umuntu azangira inama arambwira ati nuhama hano. Ubwo nari nagize amahirwe narokoye akana k'agahungu bita kitwa Tuyisenge, ka kabiri mu bana banjye nyine. Arambwira ati ukomeza uyijyana n'abandi, ujye gusigara inyuma abazagutsinda muri aya mashyamba, umugore wawe ari kumwe n'abandi bantu, nawe ujye ugendana n'abandi. Ni umuntu wangiriye inama mbese wo muri aya mashyamba nyine. Kuva ubwo mbese muri iyo minsi itatu bambwiye ko bari inyuma, ngenda ntegerezaho gake gake, mbese ndazagira za hariya ku mazi Rubundu. Ubundu ndavuga reka ntegerezeho gato, nabwo mbona baransiga ndakomeza. Kafreve kuva icyo gihe ntabwo nongeye kumenya, mbese ntabyo nashoboye kumenya bindi. Ubwo ari kumwe n'abana, ubwo nuva ko nagezeho nkamusigaho intera nini cyane.
Nagira ngo umbwire muri urwo rugendo rwose kugenda imbere uri kumwe n'umwana umwe, wambwiraga ko ari kumwe n'uwitwa Tuyisenge, usize abandi bane inyuma na nyina ubabyara, wumvaga wateraga intambwe ukumva iratambuka, wumvaga umeze ute?
Ukuntu abantu baburaga rero, ubwo twabuze baturashe, baturashemo noneho abantu barasandara. Ubwo urumva nta bwantu hari amasasu wasubira inyuma kongera kujya gushaka mu masasu, icyo cyabiteraga. Uwo mwana nawe naje kugera igihe turagenda ngendana nawe, ngeze muri aya mashyamba nyine aho ngaho za ntuza za muri Ekwateri njya gushaka nyina. Nuko agira ikibazo inkubi iramukubita, yarakubise inkuba noneho iramukubita arapfa. Nawe ubwo ni ukuvuga ko nta mwana nasigaranye uwo Tuyisenge. Ubwo rero rwose mwokabyara mwe mushakishirize. Gusa mu bantu basenga bagiye dusenga, bamwe babonekerwa bakambwira ngo mweze nshakije Imana kwibabwiye ko dushobora kuzabonana, ku buryo na n'ubu nta mugore nigeze nshaka, ndaho ngaho gusa. Kandi ndi mukuru, navutse muri 1954.
Komeza utegereze, nta wamenya iby'Imana. Ariko mbwira, papa wawe muvugana mwavuganye ari kwivuko?
Papa wanjye wundi njye namvu vuka muri komine Mbogo tuvuka mu makomine abiri vuka muri komine Mbogo prefecture Kigali ariko nari mukiye mu Mutara muri komine Muvumba kubera ko nyine nari umushoferi intwara nari amakamyo manini ya Paruru ubwo mudamu namusigagaho nkakomeza muri iyo mirimo ariko noneho bize bije gukomera intambara ikomeye namukuye mu Mutara n'abana mbakira mu mazi wanjye narubatse Kabuye ubwo twahunze twebwe tubikabuye ndi kumwe nabo gutyo duhungira muri ariya makambi tuvamo inkamba nk'amakambi bashenye nuko biza kugenda gutyo ntabwo rero umundi twebwe twahuye n'ibibazo abubyeyiwe reba kwambukiranya Republika Demokratike di Congo n'amashyamba yaho n'amazi yaho ntacyo kurya rugishakisha mu biryo by'abaturage twagize amahirwe dusanga abaturage beza tugenda kuza kugera twambuka muri Congo Brazzaville hapfuye abantu benshi abandi basigiye mu mashyamba abandi bagiye bananirwa bagasigara nuko twatakarijemo abantu benshi hasigayemo abantu benshi badapfuye barimo rwose ba
ku buryo nta wundi muntu wo mu Rwanda wigeze kubwira ko umudamu wawe n'abana bawe bashobora kuba barasubiye mu Rwanda
baramubanje nagiye mvugana na baramubanje na n'ubu bishwa banje turavugana na n'ubu abantu b'abavandimwe bahasigaye n'ejo navuganye n'umukobwa wa mukuru wanje nta bariyo rwose nta bariyo kubayo bishwa banje turavugana mu Rwanda umukobwa mukuru wa mukuru wanje ejo twaravuganye nyine ambwira amakuru ko arwaye nta bagezeyo ntabo
usigaranye umunota umwe niba hari ikintu ushaka kubwira umuryango wawe niba ukiriho aho waba uri hose ubu barakumva niba bakumva wababwira iki niki kikuri ku mutima ushaka kubabwira
mbonye abana banje sinzi nashimira Uwiteka Imana nashimira n'umuntu wabandangira rwose nabahobera cyane sinzi kunabona najya wupfa nimbe naguruka nimbe sinzi uko byagendekera mu mutima wanjye Imana yabikoze cyane n'uwabandangira yabakoze cyane byazabihembera njye ntabona muri cyo nzabahemba
bategeye apfunye urakoze rero kuba wizeye ikiganiro Agasaro Kabura gakwizwa iby'Amerika ijwi ry'Amerika wambwiye ko wumva buri munsi igira amahoro
nanjye ndagushimiye rwose Imana iguhe umugisha igihe cyose uzahorana amahoro kandi uzahore udukorera iyo mirimo rwose Imana ntizaguhemba
urakoze cyane
Agasaro Kaburaga
Agasaro Kaburaga
mu mwaka w'1994 abana babiri b'abakobwa b'abanyarwanda kazi bavaga inda imwe bahungiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yitwa Gazayire icyo gihe mu mujyi wa Goma bahageze bajya mu nkambi zitandukanye batabishaka umwe ajya mu nkambi ya Katale undi ajya mu nkambi ya Mugunga ubwo turi mu mwaka w'1994 kuva icyo gihe kugeza ubu Nyiraneza Pelagia utuye mu karere ka Gasabo umurenge wa Bumbogo akagari ka Nyagasozi umudugudu wa Urutarishonga ntarabona mukuru we Nyirakamana Specials
twatandukaniye muri Zaire Igoma aho tumaze gutandukana turagenda tugera aho tugera mu nkambi tugeze mu nkambi aho bita Igatare tukajya twumva amakuru ngari ahantu bita mu nkambi y'Mugunga none ubwo tukajya twumva amakuru ngari mu nkambi y'Mugunga ariko tukaba uburyo twamubona kubera ubuzima twari turimo birangira tugarutse n'ubundi tutazi niba ariho niba yarapfuye
nimba mbyumva neza mwarahunze muri 1994 mugera kuri Goma ya Zaire ya kera niyo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo y'ubu hanyuma wowe ujya mu nkambi ya Katale we ajya mu nkambi nkuru ya Mugunga
yego
kuva muri 1996 kugeza ubu hashize imyaka 25 Pelagie ya Nyirazuba iki gihe cyose gishize wigeze ukoresha ubundi buryo ubwo ari bwo bwose kugira ngo ushakishe mukuru wawe
oya nta wundi buryo nigeze nkoresha ahubwo niko ejo bundi nahuye n'umuvandimwe arambaza ngo amakuru ngo ya Nyirakamana ndamubwira ni kuva twinjira muri Zaire ntago twigeze twongera kubonana. Arambwira ati se ko hari radio akiri gushakisha abantu yitwa Agasaro kabuze. Ati waba umuntu ukazamuvugisha noneho akaguhuza n'ukora kuri iyo radio. Nuko byagenze, nuko nabashije kuba nabona uwo muntu abasha kuba mpuje namwe. Ariko nyine twamenye yuko ijwi rya Amerika hari n'abantu bigeze kuvugiraho bamwe niba ari uwirutunga
ni uwirutunga aho ndaharuzi. Hari umusaza utuye aho ngaho irutunga uheruka kubona umwana we nawe bari bamaze imyaka 31 batabonana.
Niyo mpamvu abenshi natwe twabuze abantu, niyo mpamvu twagize amatsiko yo kuvuga ngo reka natwe tube twashakisha abacu turebe ko wenda uw'Imana yabayeho yaba ariho yaratararanye.
Pelagia, niba mukuru wawe Nyirakamana Speciose akumva usigaranye amasegonda 30 ndayaguhariye ndayaguhaye yafate, ugire icyo umubwira umuhamakuru yo mu Rwanda, umubwire uko umeze.
Niba ariho ndamubwira ngo mubwire yuko mu Rwanda turiho ari amahoro, yazataha akaza akajya mu be basigaye mu Rwanda n'amahoro, nta kibazo gihari rwose, natahe niba ariho. Nashirimo mu Rwanda n'amahoro turahari, natashe.
Pelagia Nyirazuba, ndizera yuko mukuru wawe niba ari amahoro akumva, akaba yumvise ubutumwa bwawe. Nongere ngushimire kuba bakurangiye ijwi rya Amerika ukaza utugana. Icyo kizere cyanyu nicyo tuba dukeneye cyane. Ngaho rero nanjye nguhaye amahoro, ukomere, ugire umunsi mwiza.
Murakoze, Imana ibarinde.
Shaka gasaro kawe uzakabona, shaka gasaro kawe uzakabona, wicike intege, shaka gasaro kawe uzakabona, shaka gasaro kawe uzakabona.
Mu mwaka w'1995 David Hitimana utuye mu karere ka Rulindo, umurenge wa Shyorongi, akagari ka Kijabagwe, umudugudu wa Gasheke, yari afite mushiki we kwa se wabo, bakinaga bagakundana. Uwo mushiki we yari igitambambuga, amataje arabatandukanya, dore hashize imyaka 26.
Uwo ndangisha yitwa Ingabire Vanessa. Yavuye mu Rwanda ari umwana muto, bahavuye bajya mu Bubiligi muri za 1995.
Yagiye ajyanye nande?
Yari ari kumwe na mama we. Mama we yitwa Christina. Irindi zina ntabwo ryibuka neza.
None se Christina n'umukobwa we Vanessa mupfaniki?
Ni ukuvuga ngo Vanessa namufata nka mushiki wanjye, kuko papa we na papa wanjye bazindimwe.
Kuva bagenda muri 1995, uravuga ko bagiye mu Bubiligi, hari amakuru yabo yandi wongeye kumenya?
Urumva nari ndi muto, ariko amakuru yandi mfite ni uko muri 2010 yigeze kuza i Kigali. Yari amaze gukuraho, yari amaze kuba kagimbuto gafite imyaka muri 16 hejuru aho. Ariko nta kontakiti yadusigiye, kuko papa yamuhiye uko babonanye, ariko bavuganye, ariko nta kintu gifatika bavuganye, ahubwo yagiye gutyo ntabwo wongeye kuvugana.
Kuba Vanessa yaraje mu Rwanda akagenda agasubira mu Bubiligi, ntimwongere kugira amakuru ye mumenya, mutekereza ko yabikoze abishaka adashaka kubavugisha, cyangwa se ni uko umuntu agenda akibagirwa?
Ntabwo navuga ko ari ukugenda agahera ku bushake, ahubwo ni uko umuntu agenda nyine yakibagira, ntiyongere kuba yakumva n'icyo gihe amatelefone yari atarasakara cyane ahantu mu byaro, wenda ngo yaba yaragisigiye amusigiye kontakiti.
Wigeze se ugerageza kumenya amakuru ya nyina, niba nawe akiriho ari mu Bubiligi?
icyo gihe ndumva yari yasigaye ubwiye papa ko ariho kana afite n'undi mugabo yashatse undi mugabo akaba afite n'abandi bana kuko na nyogokuru wanjye yari akiriho nawe icyo gihe barabonanye noneho ubwo ngubwo arangije aramubwira ati ngize amahirwe ko narinje gusura ngo bambonye ikiriho ariko ntabwo twongeye kumenyeshwa ejwe rye kuva deyiri disi
ntabwo mwigeze mumenya amazina y'uwo mugabo mushya washatse Christine
aya abo twigeze tuyamenya bose nagerageje kubasacinga kuri Facebook ngo ndebe ko wenda hari uwaba yarakoresheje amazina ye ariko yarengagiriza mushya ndamubura ariko Christine wapi ndababura muri 2010 yaraje ntitwabonana kubera ko mbere akiri akana gatoya afite umukino 95 yari afite nk'umwaka n'igice ndibuka nibwo twajyaga dukuye bajyaga bakunda kuza mu rugo iwacu tugakina ariko aho tubaye nk'abamuburira yarambutse yaragiye mu mahanga nyine nibwo nagumije kumva mvuga se uyu mwana tuzamubona dute tuzamubona dute nkabura ahantu nabicisha nkumva na ya matangazo yahitaga kuri radiyo Rwanda ya serivisi ariko nkumva ntabwo uburyo nabona nabikoramo kuko ko nanjye navuga ko nari nkiri muto ariko ejo bundi aho numvishije agasaro kabuze numva uburyo ki abandi bahura n'ababo ndavuga nti ariko uhagerageza uhagerageza nkareba ko byakunda nibwo nasacinga amazina yawe kuri Facebook ngira amahirwe mbona ndakubonye nibwo nakwandikiraga rya zina rindi rya mama Vanessa ndabyibutse yitwa Mungwa Murinde
Christine ni mama wa Ingabire Vanessa niba Christine akumva Hitmana niba ndetse na Vanessa akumva aho baba bari hose igira ijambo ubabwira muri aya y'amasegonda make dusigaranye
icyo nababwira muri aya masegonda dusigaranye icyo nababwira ni uko nk'umuryango wabo tubakunda kandi turifuza no kumenya amakuru yabo tukaba twifuza no kongera kubabona murakoze
urakoze nawe David Hitmana kuba wizera ijwi ry'Amerika ukomere ugira amahoro
yego nawe mukomere kandi mugira amahoro
agasaro kaburaga
turangirize ku nkuru y'umubyeyi wabyaye ariko ntashobore kurera umwana we witwa Kambibi Rachel utuye mu karere ka Gasabo umurenge wa Remera akagari ka Rukiri ya mbere umudugudu w'Amajyambere mu mwaka w'1993 yakoreraga abazungu b'Abadage umugabo yakoraga muri Minicap Minisiteri y'imirimo ya Leta ushobora kuba yitwa Elhouse azwi cyane ku izina rya Rugigana mbisubiremo Rugigana ni umuzungu bari barahinduye izina rya Rugigana umugore yakoraga muri ambasade y'Abadage we akitwa Ursula amakuru twabonye tutabashije kugenzura bihagije cyangwa kubonera indi gihamya nuko Kambibi Rachel wari umukozi wabo wo mu rugo yaba yaratewe inda n'undi muzungu avuga ko babyaranye umwana w'umuhungu abamukoreshaga baramumwaka Kambibi Rachel azi neza ko umwana we yagiye yitwa Nizeyimana Maurice ari mu Budage ariko yananiwe kumugeraho yitabaje agasaro kaburaga
najyaga nkumva ibyo ukora nkandi nkabaririza nkumva ijwi rya Amerika bikananira ariko Imana yo mu ijuru impuza n'umuntu ahita ankinomero yawe ubu biranshimishije kubera ibintu Imana igukoresha numvuse mbese mbanje kugira ngo si wowe ndebye mbona ifoto mpano umwana wanjye nabuze hashe kuva muri 1993 ndamukura ariko nyuma igihe kiragira hari umuntu n'ubundi wanjye mbijyamo ndamwumva washize imyaka 10 ntaza makuru ye aba mu gihugu cy'Ubudage nibabaho nibatabaho byaranyobeye ariko mbyumvise kuri cyumweru nkumva ku wa mbere nkumva Imana yanjye mbere ntore mubyeyi kuko Imana imukoresha ngiye ndavuga niba narayobewe marayika gukoresha ndavuga ntibwane byarandenze nuko ndahongo nanjye nzashyira nkugereho ndakubwira numva ikintu Imana nanjye yazankorera ubwo niko kugushakisha none ngize Imana irakumpaye.
None se uwo mwana wawe maze iyi myaka yose mutabonana ari mu Budage yahageze ati
ni umwana w'umuhungu akoraga ahantu mu bazungu akakorera ubwo nza kubyarana n'umuzungu umujyane wacu wacu hari Inyanza ya Butare ndamwereka ababyeyi bari bakiriho aravuga ati ntacyo barangije agiye gutaha rero aramunsaba mwana tujya kuri komine wacu Kigoma tubibwira burugumesitiri ugira shebuja Celestine aravuga ati nta kibazo nimumpe mujyane turamumuha aramujyana ayandi si byose nanjye imyirondoro yanjye ni iki byose aragenda umwana aramuherana turategereza iwacu intambara ibaye 9 barapfuye umuntu turaheba niberaho ngeze aho ngaho ndakurikirana nkajya mbaza umuhisi umugenzi nkasenga nkagira gute umwana ndaheba kugera no kuri iyi saha uwo nguwo nyine wajyanye umwana yakoraga muri militarate noneho umugore akora muri ambasade y'Abadage.
Ndagira ngo byumvikane uwajyanye umwana niwo mwamubyaranye cyangwa se niwo wakoreraga
ajyanye umwana niwo nakoreraga agenda avuga noneho ambwira ngo ni se wabo noneho ndamumuha nyine tujyana muri komini n'ababyeyi bari bakiriho aramujyana nsigarana amafoto ye n'ubundi yagira umwana kugera kuri iyi saha rero ndamubura kugera n'ubu kandi aracyariho narabimenye yuko ari mu Budage.
Umwana wawe izina rye urarizi?
Yitwa Nizeyimana Maurice.
Mu Budage yitwa ndese?
Niko yitwa Nizeyimana Maurice. Abo bamufite nyine yitwa Arisura na Elhausa.
Ayo makuru duhaye arahagije tuzayakoresha kugira ngo turebe ko twamubona kandi azaboneka. Tuzakora ibishoboka ya komera no kwihangana ndabyumva komera mubyeyi komera humura umwana wawe azaboneka ihangane reka ngushimire ngukomeze kandi ngusabe kwihangana kwigera ku mwana wawe azaboneka Inkuru ya Kambibi Rachel n'umuhungu we Nizeyimana Maurice irasa ni ya Jacqueline Kabaganza utuye imuhanga n'umuhungu we Christian Mukunzi wahabwa ikigo cy'imfubyi cy'Imasaka mu mwaka w'1993. Kabaganza yari yamubyaye akiri umwana muto wigaga mu mashuri yisumbuye nyuma y'imyaka 28 Mukunzi twamenye aho aherereye. Kabaganza nabimumenyesha igisigaye ni ukubahuza bagasabana. Aba bana tubabona kubera ugushaka kwiza kwanyu mwebwe muduhamagara mukaduha amakuru mwebwe murangwa n'impuhwe n'urukundo. Akazi kenshi nimwe mugakora njyewe nkabatwaza ijambo. Nshimiye mwese abumva ikiganiro Agasaro Kaburaga buri cyumweru kandi mukagisangiza n'abandi. Ijwi rya Amerika ni radiyo yanyu mugira amahoro amahoro y'Imana mwari kumwe na Feministe nshimi Imana
agasaro